Tuno luyimba kaba reggaetoni. Nukubide wa T.O.N. Hashtag onzoni no puloni.
T.O.N.
Wagalomu.
What?
Wankubomu.
What?
Baby zinilomu.
What?
Baby.
Check.
Wagalomu.
What?
Wankubomu.
What?
Baby zinilomu.
What?
Baby. Kone miliango
yango
tuli mukuzino nyumya bitengo
tango
fresh daddy mazike modongo
udongo.
Time for business te wali muzanyo katulira kalango laga choli no kuzina simu sango wa maticha tumbize ndongo kambola kachidina simu sango kwa garamu
what
wankubomu
what
bemezi nilamu
what
baby
check
kwa garamu Wankubomu
what?
Baby zinilamu
what?
Baby
chef
no baba na viso zebikumbo bitege sebaga la kulumbo
no
eno weekend kunyumilwa eno reality sikatemba chef wala this is cool
cool
this to ni put me in a mood
mood
was it bulunja go take home
home
gwe take home dio anywhere wala no waka Sawa mukama kaja kuchako Nunya chena suvi za mama Nze sida mchalo kulima na kowa Kwa garamu
What?
Wankubomu
What?
Baby zinilamu
What?
Baby
Check
Kwa garamu
What?
Wankubomu
What?
Baby zinilamu
What?
Baby Olina hate oli mumeliko Bakuba siku sago oli mufiliko Kanguli visa kutwale China Aba yeyewe Uganda bakunde mesa Kafanda nyiko mchilonze kenda vanga Kututa kumuli atuwele usawala Ziselefi zizaka vize tupuya Insta, Twitter